ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገመራዲዮ ቴሌቪዥን ክረርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ተሞልተን ወርዶፍቶ ተኬኛ ጉያን ሐራ ኪብጣታ ቢቶት ሰቁራፉር በረኩመ ለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ከነስም ከይሱሜሱ አንቱ ጅቤ ሆራቲ በአሳ ዩናይትድ ስቴትስ ወጋ ወጋ ተከኑ ካን ወመን ኦፍ ካሬጅ አዋርድስ ጀሉ ሮቢ ደርበ ከነሜ ጅራ ቢዮኒ ገመጥያ ሞርማኒ ሱዳን ማጤሁን ነገላና ራሻ አከ ኤምቱ ቤክስ ስቴጅቲ ለማኑ ገባሳሌ ኦዱ ቦዳቲ አብሰውን ምርገ ኡመት ኦሮሞ ገሜ ሲቲ ሶቺ አደብሊሱማ ኦሮሞ ከሰት ሰደርካ ሆገና ራካንትራን ኦቦደምሴ ከበዳ ዱአን ቦቁተኒሩ ቆጲን ዋኤ ኡመት ኦሮሞ ከነረት ፉለፈታ አብሰውን ዲሞክራሲ ገጌሰም ፓለሙ ከሳዳ ቆራኖ ፍሪደም ሃውስ ኤስ ዮ ኢሮንጅራቴ ገረቦዳ ኤስናን ገጥምሮ ሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ትፈን ስናፈራ አማ ገረውዱ ተደበር
ከሞልተን ወርዶፍቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞ ሆዱን ወንገልገለ ካናወጅን አን በፍቃዱ ሞሮዳት ሚኒስትር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ዳወና ቢዮተን አፍሪካ ለማከየት ተታሲሰኒ የሙጀል ቀባን ከነቲም ካዮን ዳወና ኢሳኒ ዲባ ቻይናን አፍሪካ ከሰቲ ተታሲሳጅርቱ ወልቀበቴም ካሮራ ዩናይትድ ስቴትስ ቢዮተን አፍሪካ ወጅኒን ቀብዱ ጀቤ ሱዳ ፈከደ ሆዱን ሚኒስትር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ራበይ በክሲሴራ አንቶኒ ብሊንከን ዳወና ኢሳኒ ኢትዮጵያ ዳፊ ኒጀር ከሰቲ ተታሲሰኒ ፊ ካኒ ኢመለጀል ቀባኔ ውጣተካለ ሳገልገለ ውፈተት ኢያራ አንድሪው ኢሰኩታ ሜሪላንድ ከ ዘቲ አርጋሙራ የሙታኡ ዳበኒ ሳኒ እንጀል ቀባ ፍንፍኔዳ ቱርቲ ሳኒ ኢትዮጵያ ከሰቲ ታሲሰኑቲ ዲጆመሪ ኢሳን ሃንጋ ኦተሞቱማ ወሊን ታሲሰኑ ዋይ ወሊ ገልቴ ነገኛ ሞቱማ ፌደራላቲ ፊ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ግዱት ታሲፋሜ አከታዬ ኢብሳሜጅራ አንቶኒ ብሊንከን ሙምቻ ሚኒስቴራ አብይ አመዲ ፊ በከቡኦታ ቡልቺን ሰናኖ ትግራይ ወሊኒ አከማርያታኑሲ ሂማሜራ ኒማ አፍሪካ ኢራቲ ኢቲያንቱ ሚኒስቴራ ኢማላ ካንታኒ ሞሊፊ ዳወንቺ ኢላልቺሰኒ ኢብሳከነኒን ዩናይትድ ስቴትስ ሪሮ ኢትዮጵያ ወጅኒን ቀብዱ አካአሮም ሱበርባዱ ኢብሳኒ ኦኮሪሲያሳ ጎሰራቲ ሁንዳ ኤፊ እንብየቲ ወጎተን ኢራዳ ፊ ቦደተምብሴ ቱሙራ አርጋቹ ቀበጀቹኒ ሳኒ ገባሰሜራ ብሊንከን ዳወና ኢሳኒ ኢትዮጵያ ቲቦዳ ጋራኒያሚቲ ቀጄሉዳን ዲመሶቺ ሽሮር ከሱማ ኢራቲ አንጋውታ ቢየ ኒጀሪ ወጅኒኒ አከማሪታ ሰሳኑ ካንብሰመ የሙታው ማሪን ኢሳን ኒጀር ከሰቲ ታሲሰን ኩታሶቺ ሽሮር ከሱማ ቲኒ ጄቀማጅሩ ኩታ ሳሂሊ ካኒላላቱ ሲያከታዬ ኢብሰሜራ ዳወናን ብሊንከን አፍሪካ ቲታሲሰን በረከነ ከይሳ የሙሃንጋ ኦኒ ኦላናን ቡልቺን ሰባይ ደንገረስ ዴማኑ ኢሰሰደፋላ ካናንዱራ ሚኒስቴሪ ማለቃ ጃኔ ቴለን ዳበተሞቱ ሞተገምቶ ማኔቲ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ካንታኒ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ አከሱማሲ ጊፍቲ ዱሬን ጂል ባይደን አካ አፍሪካ ዳወታን ኒያደጠማ ኢታንቱ ፕሬዚዳንቲ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ካሚላ ሃሪስ ዱማጂ አቢቶ ተሳካና ጋና ታንዛኒያ ፊ ዛምቢያቲ ዳወና ቶርበንዶኮ አከታሲ ሱፍ ዴማን ኢብሳሜራ
ጎድነክ በኢትዮጵያ አና አዳ ቡርጂ ከሳ ነሞኒ ኩመሰደ ተሚሳዲ ኦልገር ጋርሳ ከበርባደን አንገውንና ንቻ ኢፍሰኒጅሩ ቡልቻን ኦላናን ኦቦ ማሪ አለማዩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከ ኢፍሰኒቲ አና አዳ ከነወጎተ አፍርተማን ደርባን ከሳ ሆንጌ ሃማን ሙደተ ከሳ ኢሰቶኮቱ ሙደቻ ጅራ አከቡልቻን ኦላናን ኩንጀዳኒቲ በረደር ብራ ኤገሌ በለዳሌ ኩመሰደማ ኡልታአንቱ ዱማንጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሴራ ኦዱታኑ ተና ጨንሞ አበኒ እድላ አዱኛ ምርገና ሞማ ፋልም ሂማን ራይትስ ዋች ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ኢትዮጵያ እና ዳወተንት ማሪሙ ሚኒስቴራ ቢየቲ አቢ አህመድ ወሊን ታሰሰንረት ዋይት ጋፈተውማ ዱሚን ሰብየቲ ከሰትራወተመ አከዲመ ኢጆት አከካሳን ጋፈቴጅራ በፈቃዱ
ማሪን ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ኢትዮጵያን ታሲሰኒ ሰርቢን ሰምርገና ሞማ ጋሬዋን ወልወራንሰ ከሰቱራኒ ሁንዳን ራወተ ምረቲ አከጥዬ ፈቹቀቡ ካንጋፈቴ ሂዩማን ራይትስ ዎች ፊ ዳይሬክተር ቢሮ ዋሽንግተን ካንታኒ ሳራ ያገሬ ኢፍሰከነኒን ወጎተለመን ደርቤ ፊ ትግራይ ፊ ናኖዋን ቢሮ ከሰቲ ዶሜን ሰራወተሜ ፊ ሰርቢን ሰምርገና ሞማ ራወተ ማጅሩ ፊ ዩናይትድ ስቴትስ ቁበቀብዲ ጀረኒሩ Akai bisichi dabaleje deti da wannan Blinken gare wan walwaransa ke saturan yakara watani fi itigafatamumma kakabanu bachisu dafi charra garida. Walitidu fengi United States fi Ethiopia gidujiru itigafatamumma luga irrati kanunda yeta uisa Blinken mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmed fi ifatasisu kabu kanjede ifsi Human Rights Watch hakamale maramartoni hokorati fi yalin itigafatamumma jalabau sochi kabajumma mirgana momam Ethiopia ke sati mirkani suud aftasifamu tufachuud ajechunisa gabasamera.
Somalia kibba kuta gedo baka bar erjad amutti bala bombi balle sambadu kibta atharak akkabeen namon duani kaan mu madawusani jiraatun VOA timaniru.
Balaba khanga onni nanno argamani tika kabekanani loltoni motumma lama ajjefamani namoni lakkofsisani yero dafi addambaye himbekam nemmo madawisani jiratoni sagale america tv ibsaniru garin dattota somalia kesa socho ajiru al shabab bombi konkolata rad oyeni alelli chara wachu sa ibsem hanga ota motumma wal gaita ani waid abati chawrano irratti marjacha turan irratti tarkam fi fudachu isa karafula telegrami tini ode fanno baseni betsisera Jiagaya bar darbe kazet ibas darka awasati tasifamenin. Garin al shabab lafaduran kabateji ruhedu kanabe yemutau. Ibasana aloba udavjecha, magalota, ogantota gosati fi milishota na no irratit ye fachudani. Halilla adada rawachajra. Guranala didamito ko magala mokajisho ke sati. Baka umno tammo tumma gargara nifi. Lola ratti mada ani itiwalana majira nurratti. Al shababi tarkanfi furachudani namotankudani adjesera. Bitote satorbammo bufata warana jana kabdalle jedamufi magala kismayo ra kilometri jatama fagate jirurratti halella rawachu dani yo yarate loltota shane ajjesunisa ibsamera
bala obumbule tiroban walmake biyutan kibba afrika rukuten dubunna motan ibato koli darbusa dabanni odefano reuters gabasera bala obumbule tikun jeto ko kesatti emunani charratti midagesusu inamma isalamatati
Balankun kankakabe biyotan kibba Afrika Malawi vi Mozambi kesati emutaun. Malawi kesati namotan sagaltami sagal duwisani kanibse odun Reuters. Midani ni Mozambi kesati gesise gutumati ifa akantani ibsera. Aka doktoroni magala balan tairi odugabastu tatimaniti namotan duani alati lamiwa Malawi madani ibala mataani. Hospitala sienudani walan sargataniru. Aka abani meteoroloji addunya jedeti obomboletini Freddy jedamimo gafa mikun karakallatti kibbatini obomboletto tamullatan kessa isachimada fi kanyerod irada fi tureda obomboletin kuni jiadarben Mozambique Malawi fi Madagascar kessatti yemumudate lubuna mottani dibato kofi soddomija galafatera akada banni motumota gamto mani jedetti balakana ordofu dani dukuboni bishanirra umamani namottani ratti midda dabalata gesisu dandau Malawi kessatti diben kolora haman mudachu isam gabasni motumota gamto mani erera
Rasasni elastika sadarka addunya ratti polison hirira mormi bitne suda fayedamun midda gesu sajirachu sa ibsudan daben mirgana momati falmu Amnesty International ibsejira
Maddi odu agency France Press Amnesty International wa befachu dana kagabasetti namottan hirira nagaba hanirratti rasasni polison dukasan kun ijana mota irratti midda geggesu radarbe lubun wanna mota akadarbu tasisejira Amnesty International waggottan shanan darbani fi biyottan soddoma ke satti koranno taasiseeni erga rakkini tijiraachu hubate boodam rasasa kanarratti to annon chaalan akkataasifamu waamichadiye seera akka Amnesty jedetti rasasa plastika gaazinama imimmane sudabalate meeshaaleen namottan hiriira ba'an bittinne suudhaafi faayidaarra oolan kibbaafi walakkeessa Amerika Awurooppa walakkeessa baha Afrikaadhaafi United States ke satti namottan irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisani jiru Jiyaon kolore sabara kumalama afkuta sagali ikase bija chili ke sati kofa. Namoni soddoma ole agartu isani akadabani. Institutin bija lesa kamirgana moma beksise jira. Irak ke sati bara kumalama afkuta sagali ikase. Umnotana genya bombi arri isa imamman namak absisu harka kudan kanchalu. Bombi virafa yadamu isani tinkankae. Yotin nate namoni kudan duaniru. Kanafu mechalem polisoni hirira bitene sufa yadaman. Akato anno nadunya irratitasifa mufin. Ammito kosi akadur kamukaban Amnesty International gafatejira. Ordoftota Kenya oduwan galgala kanafka mnukanuma kopile Kenya fani wajin turtigari.
Música but as United States wagga waggaatti kennitu kan Women of Courage Awards yookaan badhaasa dubartoota cimoo jedhamu kan bara kana torban dabe gaafaroobi bakka gift drain biyyattii Jill Bidenif ministeerri dhimma alaa Anthony Blinken itti argamanitti White House geggeessamee jira. Sirna bara kanaarratti dubartoota 11 biyyoota addunyaa adda addaarraa dhufaniif badhaafaman keessaa tokko gaazexeessituu lammii Itoophiyaa Maazaa Mohaammed gaafiif deebii Simmanyishee Qoyye Maazaa waliin geggeessite jaallanneetu qindeesse.
Gaazexeessituu Maazaa Mohaammed hojiiwwan ishee badhaasa kana argamsiisaniif keessaa yeroo wal waraansa Itoophiyaa kaabaasan dubartoota gudeedaman iddoo sana deemuun dubbisuu ishee fi seenaan isaanii akka dhaga'amu gochuu isheeti. Kanaaf maaltu akka ishee kakaase gaafatamte Maazaan ennaa ibsitu.
እንደነው ጽንት ተይዞ ነበር በሁለቱም ወገን መካከል ማለት ነው በፌደራል መንግስትም
ገምለመን ግዱቲ ለልፍቱማቶ ኩንስ ገመደግርቶ ተሞቱማፍ ካንቲፒኤልፊን ቱሬ አከጋዝጠይስቱ ፋራተኮት ገምተኮፍ ሎጉንፌን ቂያፈንኮ ሐዋሳ ሲቪሊዮካን ሐዋሳ ወልወራንሰሰና አለታ አንረት ቱሬ ዱበርቶታፍ ዳይመን ለኮብሳን ሄዱታን ረኮብራት ደበለት ሁምናን ጉዴዲ ቆፋውቶንታን ሃሎ በእንሳፍ ሳጥ ለሞታው ሳኒቲ
ዱበርቶን ሄዱን ጀተ ኤችአይቪ ፍድቁበው ተቁንንም ቲሳላን ዱፈኒብ ሳጥ ለማኒሩ ቂያ ፈኒኮስ ኢሳን ካነረት ቱሬ ጀተት ሰበባ ብራን ቲም በዳፈምተ ሸመረን በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ በረታ ቱረኒ እግተሙ ሳኒ ላቺሴ እትፉፊን ሳን ገባሱ ሼ ቱሬ
ዋናው ነገር አኔ ትንሽ ያቀም ስላለችኝና ትንሽ የምተነፍስበት ሚዲያ ስላገኘው ነው።
ድሚጆን ሁምነ ጥቆን ቀቡፍ ሚዲያ ጥቆዋናን ቀቡፍ ዱበቹ ደንደው ኮቲ ዱጆሌ ኮታ አኔ ዋናን ጎዱፍ ሄዱ ትጅራ ድመኮ ጎቹን ቀበንጀድ ባዲያ ከሰዋን ትራኒፍ መጋላ አብደቱ ኩነከ ሰልባት ራንፈታ መታናን እምሽመረን ኩለቶልባ ቆፋሚቲ አዳታ አዴም
ከናብ ድመከነ ኤኙቱ ሃንገት ኡሙራቲ ገገሳ ሰጀዱፍ ዮጥቃቴ ከነጎቹን ቀበንጀዴ ሁንዱማፉ ሰገሌተ ኡምበርባችሳ አጀቴ ከያዱ ተኡ ጋዜጠስቱ ማአዛን ዱበቴ ጅርቲ ማአዛን የሮሰዲ ሂደምቴ ከኒከም ተዮተው ሃለ ሚዲያ ኢትዮጵያ ከሳ ኢላልቺሴ አከስጀቹ ንብስት
እሰም ኢትዮጵያ ውስጥ በፊት የነበረው ነገር ያው የታወቀ ነው።
ኢትዮጵያ ከሰት ሂዳን ድሩበይ ከማደገሩ ጅጅረምኒ ዱፈ ኤርገጀዳሜ ቦድ አብዲባ የቱሬ ሚዲያ ለሄዱን ወልተጅትባን ሚዲያን አላድፈንስ ዋንቱራኒፍ አብዲቱ ጅራቱሬ ዋንት ጅሩቶክ አልተቆጣ ከንጅሬታይ
ቻናሊ ዩቲዩብ ለቱ ነፊን ኤሃማ አባታ የታ ብሮድካስቲን ቶ አታማቱሬ ኢንተርኔትን ንጭፈማ ጋዜጠሶንን ሂደም ቢየቲ ከሰት ዮዋ ኡማሜ አከሂደም ዮካን ተርካምፊን አከፉደተሙ ቤትና ሂደሙን የሮን ንትጋሪታ የላለሙ ለጅራ ፈከኛ ጋዜጠሳ ጎበዜ ሲሳይ እኙ ሰፉደ ቦደ እኙ አከሰፊደ ቱምቤኪን የሮድ ኤራፍ ኡካምፈሜ ዋንቱሬፍ ዋና ከሲ በረታማዴሜ አዳተ ኤረጀት ሞቱማናም መጅሩ ሰዱራ ጫላ ኦፍሰደቡን ሚዲያ ጭፉን ፈከኛ ረኮ ወልዳ ክርስቲያና ወሊን ወልቀበቱን የሮ አማ ኢንተርኔትን ጭፋዳ ሃለህ ኔገሚኒን ዋይን ፕሬሲ ገዲቡ ኤረጀት ሰባሂማን ኢትዮጵያ ከሳ ቀልቢናማ ሐዋቹፍ ጀቻ ማተዱሬ ረቲ ፉሌ ፈታን ንቀበን ኩንሞ ኦዴፈኖን ዶጎጎራ ፈጫፈሙፍ ሰበባተ ኤጅር ሰገሌ ሐዋሳ እሰስሪ ተኡዳ ሚዲያ ራ ማልቱ ኤገማ ጋፊጀዱፍ ጋዜጠስቱ ማአዛና ከስጀት
ሚዲያው እንግዲህ እንዳልሾ ነው በጣም ከባድ የሆነ አጠቃላይ ማህበራዊ ሚዲያው ማን
ሚዲያን ሐዋሳ ኩመትጀት ሐለባይ ኡልፋታ እትቱሬዳ ሀልት ሚዲያን ሐዋሳ እትተዋተማጅሩ ጉቱማ ተስሪዳ ዮካን ከነን ፋላ ሞቱማጅራን ማርቲ ስሪዳ ጀቹን ደንደኝ
ሚዲያን ሐዋሳ ሐዋሳ ለሄዱፍ በናፍ ሳጥ ለማዳ ወጎቲ ደርበን ሸኒፍ ቢይከኛ በቆናን ቀብዱ ቡአ በኢፊ ረኮ ወልረቱ ለመከሰ ጅርቲ ጥማ አመንቲ ሲያሳ ሴናፍ አፋኒን ወሉማገለት ሰበባንም ንትንዱነን ጅሩ ጎዳንሲ ኡመታ ከን ሰበባን ሳማለከተይ አበመሌ ንጅራ ሐዋስኒ ከነ ከሰ ጅሩ አተምቲ ሰባሂማን ገርጋራማ ዮጀን ኡልፋታት ከነ ስሬሱፍ ገሩ ሰባሂማ ሐዋሳ ጭፉ ጋዜጠሶተ ሂዱ ወጂጀራ አቡን ስሬሱን ደንደው ደደመቂን ሰው ኡመታ አርገምሲሱን ወሊኖጀቹን ረቆፍሩኒ ደንዳ Barattoonni gataman jedhee kan gabaase qabu manna isa gocha sana raawwate sanarratti furmaata barbaaduutu barbaachisaa hawaasa dammaqsuun jabaate rakkoon siyaasaa jiru ituu furame. Jeequmsi mudatan martinu calaqqee rakkoo siyaasaa waan ta'aniif jecha jijjiiramni hedduun ni dhufa jedhee yaada jechuudhaan gaazexessituu Ma'aazaa Mohaammed yaadashee xumurtee jirti.
Sudaan akkuma biyyattiin bulchiinsa waraanaarraa gara bulchiinsa siviiliitti ce'u xumurtetti mormiin biyyoota dhihaarraa dhihaatus Afrikaa keessatti buufata humna galaanaa Raashaa isa jalqabaa akka keessummeessitu ibsiteetti. Garuu lammiiwwan Sudaan hangi tokko bu'aa daldalaa buufata kanarraa argamu yoo deeggaran hooggantoonni gosoota biyyaa keessa immoo waraanni biyya alaa biyyattii keessa jiraachuu mormuu jedha. Gabaasi Henry Wilkins Sudaan Poost Sudaan irraa erge.
Poort Sudaan Sudaaniin galaana diimaa waliin kan walitti hidhu bakka murteessaa yoo ta'u qaama bishaanichaa humnoota addunyaaf biyyoota naannoo sana marsaniif sulula Suwiis dhaqqabuu qofaa otoo hin taane bakka tarsiimoo barbaachisaadha. Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov Sudaaniin erga daawwatanii booda baatii guraan alaa keessa Poort Sudaan mata duree oduu ta'eera. Ennaa daawwannaa sanaa kan bara 2021 mootummaa fonqolchuun aangoo qabate mootummaan waraanaa Sudaan Raashaan buufata humna galaanaa haaraa magaalattii keessaa akka kennuuf waadaa gale. Garuu hooggantoonni gosoota naannoo sanaa kanneen andaara galaana diimaa irratti dhiibbaa guddaa qaban yaada biraa qabu. Mohaammed Karaar Kurbaa akka jedhanitti isaaniif hooggantoonni naannoo kanneen biroon maadheen kun tolfamu ni mormu.
So you feel because they want just to put their hand and stop our port.
Nuti dinnee jirra sababaan isaa harka isaanii keessa galfatanii buufata doonii keenya dhaabuu barbaadu jedhee yaada. Investimentiin hin jiru yaalaniiru buufata doonii keenya irratti waraana arguu hin barbaannu.
Ji'a guraan dhalaa keessa marsariitiin oduu London keessaa kan Middle East Eye jedhamu akka gabaasetti hoogganaan milishaa Sudaan humna guddaa qabu Mohaammed Hamdaan Dagaaloo andaara galaana diimaa irratti maadhee waraanaa banuuf yaalaa ture garuu erga isaan maallaqa isaa misoomaaf akka oolu gaafatanii booda hoogganoota gosoota biyya keessaatiin dhorkame. Maadheen loojistikaa Raashaa xiqqaan kanaan dura Poort Sudaan keessatti akka dhaabate himamaa ture. Garuu akka miidiyaaleen biyya keessaaf jiraattonni jedhanitti bara 2021 hojii dhaabeera. Naannoo maadhee durii magaalattii kutaa Filaamingoo jedhamu keessaa jiraataan naannoo tokko maadhee buufata galaana sanaa deeggara yoo ta'e jechuun gaaffii VOA biraa dhiyaateef maqaa isaa himuuf tole hin jedhin hafe. Kun faayidaa keenyaaf utuu ta'ee ofumaan fudhanna turre. Biriteen Raashaa yookaan Ameerikaas haa ta'u eenyuyyuu dhimmicha keessa haa jiraatu an dhimma hin qabu jedhe. Xiinxalaan tokko akka jedhanitti waggootaaf buufata humna galaanaa Raashaa guutuu ta'e Poort Sudaan keessatti akka ijaaramu dubbatamaa ture. Ta'us garuu qaruma dhugoomuu hin dandeenye.
The case of the missing naval base has been around for many years. This base has been promised to have been built.
Dhimmi buufata galaanaa dhabamee waggoota dheeraaf tureera. Buufanni kun akka ijaaramu waadaa seenamee jira. Yeroo meeqa akka ta'e hin beeku yeroo 5 or 6.
Xiinxalaan biraan immoo yoo mootummaan biyya bulchaa jiru ka Sudaan akka raawwatamuuf murteesse maadheen kun tolfamu itti fufuu danda'a jedheen yaadaa jedhu.
I don't know. I think it very much depends on the naval base. It's very much depends on the.
Anin beeku irra hedduu haala buufata galaanaa sanarratti hundaa'a jedheen yaada. Yoo bulchiinsichi dhugumatti humna waraanaa 100 Sudaan keessatti cimsuutti socho'aa jira yoo ta'e kallattii adeemsi siyaasaa irra deemu irratti hundaa'uu danda'a jedheen yaada jedhan. Sudaan duraanuu Raashaaf garee waraanaa jajjabee Raashaa Waagner jedhamu waliin hariiroo gaarii qabdi. Mootummaan Sudaan warqee biyyattii meeshaa waraanaa Raashaatiin jijjiiraa akka jiru gabaafameera.
Amma gara qophii 7 ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qabsawaan mirga uummata Oromoo gameessiif sochii adda bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hoogganaarra kan turan obbo Damisee Kabbadaa Sardaa bitootessa 3 bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti du'aan boqotan.
yeroo mootummaa dargii waggoota 12 mana hidhaa katuran obbo Damiseen bara 1991 yeroo mootummichi kufe abaa'oon mootummaa ce'umsaa biyyattiitti hirmaatee ture dhaabicha keessatti dirqama fudhatanii sadarkaa hoogganaatti hojjetaa turan. Yeroo abaa'oon mootummicha keessaa bahummoo gara Kaanaadaatti godaananii waggoota hedduudhaan achi jiraatan obbo Damiseen Bafaqaaduu Morodaa maatii isaanii jaallan isaanii qabsoof hoogganaa waldaa hawaasa Torontoo keessaa dubbisuudhaan waa'ee obbo Damisee qophii qindeessa qabaa kuno.
Obbo Damisee Kabbadaa Sardaa addunyaa kanarraa kan akka tasaa du'aan boqotanii bitootessa sadii bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoo keessatti. Akka mucaan obboleessa isaanii obbo Dinquu Lammaa Kabbadaa hiriyoota wasiila isaanii gaafachuudhaan VOA'tti himanitti obbo Damiseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1929 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Hoolataatti sadarkaa lammaffaa immoo akka Finfinneetti baratan ibsan obbo Dinquun. Obbo Dinquun waa'ee wasiila isaanii akkana jechuudhaan dubbatu.
Ayyee ani Dinquu Lammaa Kabbadaan jedhama. Obbo Damiseen immoo obboleessa abbaa kooti. Dhaloonni isaa caaseffama ammaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa wal maraa ganda qonnaan bulaa duufaa jedhamutti dhalatee guddate. Kan inni dhalate egaati tilmaamaanii hiriyoon isaanii warri naannaa inni dhalatee guddate wajjin dhalatanii guddatan namoonni tokko tokko ni jiru. Sanarraa akkan qoradhetti akkan odeeffadhu dhaloonni isaa bara 1929 ta'uu akka danda'uudha kan isaan herreeganiinatti himanii. Teessuma koo yookaan wasiila koo Damisee akka sadittani talaalaa tokko akka maatitti ta'een akka eessumaatti akka wasiilaatti akka abbaatti ni ilaalaa. Yoon gara sanaan ilaalu obbo Damiseen nuuf maatiidhaaf baay'ee nama garraamii nama garaalaafis nama rakkoo maatii isaa hubachuu danda'u nama akka abbaatti ijoollee isaa yoo gudeeda isaa keessaallee ijoollee dhalfachuu baate nuun akkasitti nama nuun ilaaluudha. Inni lammaffaan Damiseen akka Oromootti gaafa isa ilaalu nama baay'ee saba isaa jaallatu saba isaa hubatu rakkina saba isaa tasa arguun feene. Sadaffaa akka qabsaatti gaafa ilaalu jalqabumarraa kaasee nama qabsoo Oromoof dhalate jiruu biraan qabu nama jiruu qabsoo Oromoof jiraate dhumarrattis otuma waa'ee Oromoo yaadu nama du'eedha.
Obbo Aluu Daargee yeroo ammaa biyya Noorweeyii jiraatu jaalqabsoo obbo Damisee akka ta'an dubbatan. Kan qaamaan wal arganii bara 1980 mana hidhaa dargii masaraa Minilikii keessatti erga siyaasa hiriyaa fi michuuwwan qabsoo akka ta'an himan.
Eegachii baatanii akkam walitti dhufeenyi keessan akkam ture obbo Damisee wajjin?
Misoomsonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni bara sani dhamani. Maayikalaa dargii dhahoo qormaata fixanii hoggaatu lamaaf walakkaa booda maayikalaawitti nu fidaniiti. Maayikalaawii yeroo dheeraa waan turreef mana tokkotti walitti qabamnee akka jiraannu kan jedhu gaafii dhiyeessine. Gaafii sanii walitti gallee maayikalaawii hoggaa dheeraa yoo turru Damiseen itti gaafatamaa hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ture. Akkasumaan oduu jirru ani 1989 fulbaana hiikame. Damiseen yeroo sanii maayikalaawidha karshalleetti dabarsanii gartuu biraa wal gartuu mana hidhaa keessatti hafan waliin akka nama 12 ta'u 1991 gaafa TPLF Finfinnee qabatu warra manni hidhaa karshallee cabee gallakkifaman keessaa tokko hoggaa 12 fi wayii hidhame jechuudha. Mana hidhaa fi baheen hojii siyaasatti seenee inni miseensa paarlaamaa ta'ee filame. Ani immoo hoogganaa itti gaafatamaa jaarmaa uummata adda bilisummaa Oromoo ta'ee jaarmaa damee siyaasaa jalatti hojjechaa waan tureef yeroo chaartarii ana waliinii hojii guddaa nama hojjete keessaa nama tokko. Yeroo nu chaartarii baanu Damiseen dhukkubsatee gartuun amnistii tokko Hoolaanditti gargaarsa fayyaa akka argatu waan fudhatee fi nu dura bahee jechuudha. Awurooppaa dhufe oduma inni tajaajila fayyaa argachaa jiruun immoo chaartarii keessaa baane ani immoo ergani biyyaa bahee Noorweey dhufe quunnamtii dhaabbataa qabna yeroo hunda isa waliin inni gaafa 28 biraan dhala halkan mana isaatti bakka namni hin jirretti kufee lubbuun isaa baatee siin jechuufan kanaaf ani inni yeroo waa baay'ee waliin hojjenne. Gadda guddaa natti dhaga'ama maatii isaatiif firoota isaatiif hiriyoota isaatiif jaallan isaa hundaaf jabaadhan jedha.
Obbo Damuseen yemmuu hidhamanu itti aanaa pirezidaantii waldaa hojjettoota Itiyoophiyaa akka turani dubbatanii obbo Hayiluun. Namni obbo Damisee wajjiniin mana hidhaa sana keessa turaniin obbo Ibsaa Guutamaasii kanuma mirkaneessan. Obbo Ibsaan obbo Damiseedha wajjiniin akka mana hidhaa dargii isa Masaraa Minilikii keessa jirutti yeroo jalqabaatii fi qaamaan wal argan dubbatan. Hidhaa booddee yemmuu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu obbo Damiseen abaa'oo bakka bu'uudhaan miseensa paarlamaa ta'an. Obbo Ibsaan immoo miseensa mana maree ministerootaa turan. Erga Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'ee lamman isaanii biyya alaatti wal quunnamuu jalqaban.
Damiseen anaa fi jaala qofa miti. Damiseen akka obboleessa quxisuutti ilaalaanii innis akkasumatti na ilaalaa ture. Baay'ee wal amanna. Nama amanamaa, nama arjaa, nama yoomiyyuu icciti walii eegee jiraatu. Damiseen mana hidhaa yoo wajjin turre kutaa guraaraas waliin hirmanneerra hamma gargar baanutti inni yeroo hundumaa hoogganaa keenya ture. Beettatarii yeroo hundumaa filannaani isa ture. Amanamaadhaaf jaallatamaa ture. Akkas ture Damiseen qabsoo Oromoo caalaa waan beeku hin qabu. Waan fedha qabu fedha biraa hin qabu Damiseen amma dhumaatti amma du'ee jedhanii nutti himanitti. Kanaafi nama akkasiitu dhabne nama qabsaa Oromoodhaaf jedhee kan jiraate Oromoodhaaf jedhee kan du'e isa duwwaa isanii caalchifadhaa jechuudha hunduma keessa.
Obbo Raayyaa Caalaa barreessa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontootii fi qindeessaa koree geggeessaa reenfaa obbo Damiseeti. Gaa'ee obbo Damiseen hawaasa keessatti qaban akkaataa du'a isaaniitii fi waa'ee geggeessaa reenfa isaanii irratti waan nutti himan qabu.
Bakki obbo Damiseen irraa qoodan fudhanne hin jiru. Nama hawaasa keessatti kabaja guddaa qaban akka abbaatti ilaalaman akka gorsituu hawaasa kanaatitti fudhataman kabajama nama ta'an nama dubbiin isaanii haalan dhugaatti bakka qabu lapheerra nama bu'u hunduu dhaga'u nama akkasiiti obbo Damisee kan dhabne jechuudhumaaf hanga gabaabadhumatti. Egaa erga gaafa guraan dhala 28 hospitaala seenanii guyyaa gaafa bitoota 3 egaa boqotanii jechaadha.
Haalli reenfa isaanii geggeessuu kun maalirra jira? Maaltus karoorfame?
Warra tajaajila awwaalchaa warra godhanii wajjiniin wal qunnamnee waan kontiraata mallatteessantu jira biyyatti erguudhaaf. San booda torban boruu jechuun gaafa 21 bitoota jechaadha. Gaggeessaa isaaniif goona jennee ammaaf isa san lafa kaawwannee akka guyyaatitti waan jijjiiramu irraa inni ittiin fakkaatu tasa jijjiirame irraa egaa namoota keenya hin beeksisne jennee yaadaa jirra. Borutti irra caalaa isaa hubannoo gahaa arganna. San irratti hundaa'uun dhoofne uummata keenyaafis odeeffannoo haaraa labsuudhaaf jarraa kana.
Akka obbo Dinquu Lammaa nutti himanitti reenfi obbo Damisee yemmuu biyya ga'u kan boqotu magaalaa Hoolataa keessa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaadhaan tamsaasnu marsariitii keenya voaafaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu qaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsaluuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaa sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nagguu Taammiree akkasumas qindeessituu miidiyaa hawaasaa Tigist Gammeef ka viidiyoon gulaalee lateeraa amantee waliin qophii har'aa kan sirreessummees aan Tuutubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.